ngithanda ngibone awumina sengithanda ngikhulu sengithanda ngikhulu mina sengithanda ngikhulu Tanda, Iboni, Yina, Mangitanda, Iboni, Manisi, Jabulo. Gilasha Ubutoti, Neson, Johnny Angela, Gilasha Ubutinza, Izimo, Johnny Atena, Gilasha.
Jabulo,
mangithanda ngingachuma chuma, ngibonisa injabulo.